Sacha. Sacha.
Yo, yo, yo. Ten balls. Mr. Shaka, Shaka, Shaka.
Deep Blue One Touch.
Wanaotaka nipote, Mungu Baba nicheke. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Wanaotaka nipote, Mungu Baba nicheke. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Kwa jina la Baba ushinde, unyooshi upinde. Kika panga nani upangue, maujuzi toka shure. Nabana kwa jibagure, mia mia ukature. Kalaka nazarerue, shibendizi kigurue. Maisha ya msoto, shule biboko. Baba na mtoto, vina niabutue. Taja jijue, wanaotaka nipote. Mungu Baba nitete, wanaotaka funga upepo. Wakija kipepo tukeme.
Wanaotaka nipote, Mungu Baba nitete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Kata kila siku
shusha,
baraka zako shusha
shusha,
Roho Mtakatifu shusha
shusha.
Mungu wangu halali ananilinda muda wote. Mungu wangu hatari ananipa muda wote. Mungu wangu halali ananilinda muda wote. Mungu wangu hatari ananipa muda wote.
Wanaotaka nipote, Mungu Baba nitete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme. Wanaotaka nipote, Mungu Baba nitete. Wanaotaka funga upepo, wakija kipepo tukeme.
Bariki, bariki, mbariki.
Amen.
Bariki mama, mbariki.
Amen.
Bariki, mbariki, mbariki.
Amen.
Bariki baba, mbariki.
Amen.
Bariki, mbariki, mbariki.
Amen.
Bariki mtoto, mbariki.
Amen.
Bariki, mbariki, mbariki.
Amen.
Bariki rafiki, mbariki.
Amen.
Goma limepimwa liko fine. Wakina baba, wakina mama, na wazee. Kwa vijana na watoto, laute. Halina question. Halina kweli, halina question. Halina kweli, halina question. Halina kweli, halina question. Bomba DJ Afrika, Afrika, Afrika za mtu mweusi. Ajikupatia pana ukia. I'm from a bitch classic. Watafutaji bongo mpaka ngambo. Nakubali sana wanangu watafutaji South Africa. Anakubali sana wanangu wa Lubumbashi. Kwa heshima watoto wa Morotoni, Morofinga, Moro area. Heshima wanangu wa Dar es Salaam mjini, watoto wa Gine. Wanangu wa Mbabadu, wa Kumanda, Mabake na Mai. Kwa heshima wajina Jay. Kwa heshima Dubro and Tachi. Kwa heshima Jay. Nakubali sana Sancho, Zetraki, Sadanza.